Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari noga e goliur octobre hitande 2015 sappo jeddiyamde jabbiri masilimaaji chapan enay e joymi den tawa e les maisons de la presse bamoko jottino no do kabaruji du yumor waygalo on compétitivité kanko horeju leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita o yehi ille kenyon to France to le majjom haade yidude dum won horeju leydi France ndi no dirteedo François Hollande kanyi dum won horeju ministre ngabe gombe tombe yoga e halaji di fu waran yowade hono le saha leydi meden di wordi kanyi no kidal wori hande hande no kanjo gubino tirtode plateforme de ebe gondi dum woni horeju leydi meden di kanyo gubino tirtode azawat de fu heja mabba no jokki mo yaade dum won to France to kanko no dirtede uldu metali o holli timid wakkati jono dum laban holli tindi wir so France an tawda e gotu mako mali ona so tawda ka le majjun walli ko be gombe to France to be wakkati jono be kolli tiwir so bami fa horeju leydi di kanyo horeju leydi di France di njidi yoga e halaji di far kan yo wadde hono kidal wori no sabide dum famnaaki fu holli tinde wiide dese wal mali ngal e ngal yefa to France to do nokku no docteur Champs-Élysées ka dum yettaake kidal dum famnaaki du be kollitiwde won nyaaw goddo kase bangito murtento o do nyaaw hulitan wedo wadi kasaraaji ton jatti wakkati jono leydi meden de be gonde yaltinde hen ati fati o do nyaaw laya natude leydi meden de secrétaire won kabaruji mawdi mi jogini on do hande bi bismillah modon e hedade kollitinde wiide kanko horeju leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita o yehi to France to mo hani wadde ton balde tati le majjundoli tawe do mo hani yidudo won François Hollande leydi horeju leydi France ndi o yida do won horeju ministre ngabe France ndi du goddo ton o le majju hollitawe jamma hande mo hani hirtidade François Hollande jati tiagal mudu be jahan do nokkur no directeur SID kambe jatto so be ardo yo dido nokkuji Ousmane Diko
president IBK ana heewi laawi leynde nyalande arandere e yagol makko France bete o yahi nokkure noddirtende arde de triomphe to parito jojjinde pindi nokku wilirde soldats mo andaka yo golle andande soldats leede balebe sambe le golowale didi debe kabi le leede france le dubi temdere jabbi didi ngo miccitango du kananko o famini koromago sorbon do janguno do watu burdo fu kasen teddude le ngalorende yo forugol makko e batu do sicily yu de verdun warde watu operation serval do sicily ballondiral e jilli nafdu france e malifu hebe kanji hi odo batu yo tuugado ko president france haano ko e le garangal mudum hitane 2012 bamako do o hollitino den france yo nyamale boyde wari yobude le notanade mali fana goddo o yo kabaru politika kuno president mali yidi e honorojo mudum france kanyi e premier ministre emmanuel valls be kaldi kabaru saha leydi men fawarde e no mojjitirta kanyi e torrobe be e cakkite golle president ibk hirti dotto e silmimbe dum be nokku pale de l'elysee
wakkati jono be kollitiwide gubino tirtode plateforme de kanyo gubino tirtode azawat de heja mabba no jokki dum horeju leydi meden di yade to france to le majju goto dum won kejaabe gubino tirtode plateforme de be kollitiwide wakkati jono dum laban hollitinde wir so tay france ana wodi e ana wondi dum won goto mako mali ona so france wonda le hin fa dum faame kanko no dirtede mohammed ouldou metali o yo député to bourem to e walde plateforme de woni kere ko haali do en do focci tango barke sise
mi de mira ila ko boy france yarani ke goto mako mali o mi milay dun tawe hande e be tawi andiyaji kumani di sendude mali sabi feydo men gon hande do drapo mali o tan wondo men jiay don drapo azawad dano di andiyaji fu idi sawi kala dabareji kumani di tabagol sariyaji kaldal e kawrangal nanno menen pelle tati gonde do dum woni laamu mali o kanyun e pelle didde dum woni plateforme kanyun e sema men fu le kaldal e kawrangal men tawondirta tawene talkur kaldal e kawrangal derewol mudun arandewol ana firrita gotum maaku mali o denno kina jarrano da gotum maaku mali o so taweda e kaldal e kawrangal mi de mila hande tabagol gol sariyaji kaldal de kawrangal ana wawi wadirede no fewri sabi turobe dental led aduna ana don hono no baale tati di fu tawondir doni so men fu men pawondiri dole amen mi de mila feeso jawdi hokkama le kabaru kaldal de kawrangal ana wawi sabi binde golleji di lato golleji ni
min darti gubino tirtode azawat de min noddi fa min tampi wakkati jono min kebaybe fi tafen hollitinde wi dum wonon mali ko be gombe to france tobe be bi wakkati jono so bami fa horejo leedi ndi o yehi to france to yide françois hollande idum hani labude wakkati jono fa faame so tawama france an wondi e mali na wonda sabde dum famata ko fi hollitinde wiide dese wal mali ngal e ngal ye fa to france to ka kidal ngal yetaaki to be kolliti wi wakkati jono france an hani labinde no kidal worino kede kanko noddi to sadje jekki te o horejo dum dentengal bale mali ko be gombe to france to ko haali do en do facci tango barke sise
je pense que aujourd'hui
de mila hande kabaru kando tawede hakkunde bamako e pari dum woni kabaru kaldal e kawranga sabide o kabaru kando labbinede mide mila hande horejo leydi meden di anahani facci tande horejo leydi france o en bawa jabude kidal soppito e jeyangal mali dun hana wadde en kana dun jabude drapo mali o welta do palais france to dum woni elisée to tawe drapo o welta e kidal sabide kidal yo mali non den anahani leynde jonde horejo leydi meden di faccintana o kabaru hono rojo makko mo france o sabide so en ewi en paman wiide france ana jogi darnde maunde ley kabaru o fa yottoyaade e ko nayi e ley bangal denagu leydi meden di batu o waran o lato batu keerido hakkunde kanan koobe leyde didde ka anahani caggal ngal jidal be faccintana en kabaru sahal malingal
sekira bo no bal netidi mi jojjo modo hallame bemal andingal mi noddirta phase facebook ngal
tamani
politi wiide yubbo inde woni yimbel meden keddibe to haramayni to hande du yubbo inde be di ko yata malli ko be teme dido e chapan en jattom e didom keddili hen jagon goni barmube chapan en jattom en jaddom be goni be jitaaka fa hande en be kuliti wiide wakkati jono nyaw goddo kasen bangi du won leleedi murtandi odo nyaw yo nyaw ndabo du wakkati jono lamu ko be do malli do be gonde yaltinde le hen atifaabe jaw yalla hono be cakkirto odo nyaw fatinata leleedi meden di kanko no dirteedo docteur Lamine Diarra o yo conseil won suudu ministre humnindu kabar cella leleedi meden di kede ko halido hen do focci tango barke sise
c'est une
nyaw o nyaw rabi no hono no nyaw jonta ebula o worrini fa yottoyade e nyaw say olo o worrini arande mudun fu o nyaw nango dabaaji so ammi daba o tan o rabinte kasen dun nyaw o ana hebe fey e ley kosam biradan so tawi dan wañaka dum wadi hande menen kumanibe kabaru cellal be meden gondi e yaltinde hejoji kumanidi sakkade nyaw o meden gondi e gollude kala e do keri leydi meden di fu le majjun meden gondi dun beydude bawde amen le nokkuje to men gollanno golleji sagantodi nyaw jonta ebula o kala e do keri meden di fu fa men kebana hunchande nyaw o hore
dum non dentengal balle gonde leleedi meden di jogibe leedi ele mu en fa yotto e gese mu e ko nande mu dum wakkati joni hono ko kanko ministre kuminido kabar leedi leleedi meden di o banti di do nokku so hokkiti dum won jeebe jaati ko sari o naba dum won suudu cour supreme leleedi meden di wakkati joni be jeddi hono ko kanko ministre o wadi ko le majju dum won kambe jeedi de do leedi ele be kolliti wiide be biyam be jabay be garan won landinaade dum won hono ko warata ko kawrite mabbe kewde non be kolliti wiide kede kanko no dirte do massa ko ne on jeddo kabaruji le nde do walde ko hali do hen do tang Ousmane Diko
kalen gonga yo leleedi gonden e hakkilo amen cour supreme yo suudu mawdu le saria men kawnama denno men belaka fa warde e bonnugol gikki amen ko ndu suudu saria mawdu tacci saria do wiide titruuji di yo gongaraaji men dalata yimbe gara jotto dow leede amen de ko titruuji di bonnita ko dum joddinino gikkeji amen mine yimbe wonnobe keredu hewtanobe leede faandema men kewtino du ndima ko amen mo yogabe nirkuno eleedi handen yo ndima ko o nirka eleedi kasen le saria gokka men baawa yoppirde ni men andinan ko sulini men faamen kollita du ka do saria heedanta bibbe mali
ala dignité des maliens
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papa tobe studio tamani
grabe je lo do ne les réseaux ngaji tobe collectif tokuli koroto sa jewi suka be ngala hitande fa yottio duubi je ko yaatu united suka be do heedere sattunde iya e mudo en dido kabaruji ko kamaton bete hande tiagal ko be ngadno to i mabbe ko yaata lewru e le lewru septembre jabbi non du ko be collectif wi wakkati jonodo sa jewi ko yaata suka udnere e temede jaddom e chapande jaddom en janoma sa jewi be kaf wakkati jonodo no ataka ko yawi tan gasta be bin jaddom jati mayi hel wakkati joni ko noddirteedo banamba dum dulle laamu kulikoro woni be kolliti wiide dum wonono kenya kawrtal timmito gal do kawrtal e pammina hono jamaare wonde ton deno wattu haani waylitiraade faabe jeey yalla hono be kaani waylitirton bibbe jalo le majju dolitaawen ne kawrtal gal timminde kawrtinde e magal kokkama ton diplome ngaji lenni be odo golle faawo to gujalatobe kollitiwir nyaloma kejanaado hon lotiri juddu mudo sabunde dido yambereji ngadi ton kenya le majjun du ko foti yimbele temede jalti ton li majjun holitan wede dum woni hono hakkilaji lobbi dokkama ton fa jama o famata holitin wit so lotiri juddu mudo sabunde ko hani nafude dum li hen ngabbo do golle walde nodde ten isaidi ti doono sukabe jangobe l'école nokku noddirteede cerno adi konta woto seguto wakkati jono beedo sukabe ben jalti ton bete handen ben jalti li lawi di holitinde wiide be ngadi greve murtere mabbe de hedde be cumo ton fini ngaji e ko nande mudum le majjundu holitama wiide wakkati jono wala fu ko be ngadir o do golle be bi ana yaha lebbi didi handen sa jey to be janga to courant wala ton diyan wala to be ngadi noddango fewdu be bi dum dartine ko yaayi to tumbututobe koliti wiide do won nyaloma keejanaado kabaru cellal dido golleje puddi ton bete hande le majju do lekkol noddete do Buhanda Abubakar holita wiede ton son suka gombe tombe be pamminama hono o do nyaloma wori koni faana modudu wakkati jono fa diyal hono be cekkito nyawuji goddi kase anto nyawuji de dogoji fa yottio Ebola e nyawuji baroji koyddi be noddete polio di secret do wakkati nyalom hande kabaruji meden di hollitinde wittal kabaruji moddi min jogini on do hande didi woni hollitinde wiide kanko horejo leedi do Ibrahim Abubakar keta ila kanyo yehi to France to le majjom hani yidu dum won horejo leedi France ndio kanyo horejo ministre ngabbe gombe tombe yogay halaji bi fan hani yowade dum won le sa halidi meden di wori fa yotto yo honno kidal wori non ko yahanno ko dubbe kolitiwi dum wonon yimbele plateforme kanye yimbele gubbe no tirtode azawade an jukkino ciagal makko le majjo kanko no dirtedo dum won uldu metal yo député to burem to o wi wakkat jona haari ko tay France labbina holitindi wirsana wode ngotu makko mali ona so wanda e mudum dum wonon yimbele mede gombe to France tobe wakkat jona be kolitiwi so bami fa IBK yidi dum wonon kanko horede leedi France ndi an hani halante mo gonga holitimo wiide tan be labbina wakkat jona holitinde wiide dum won drapeau DS wal mede ngalan han yedde to kidal to sebe desa yingal engal do won nokku noddete Saint Élysée be kolitiwi won nyaw goddo kasen bangi do non to murten to odo nyaw wakkati jono lamu ko mabbe be gonde sekud le hen dati fab jeyal hono be kan secret odo nyaw secret do katte nyalom hande kabaruji mede di holitinde wi tawto nangiri en juude.